fake.
Sugar boy.
Life wana pesi na bari nao. Simu wana kopi na kula kwao. Na mina wadhuru mioyo inaoma Salamu fresh kitani nao. Na dada zao mindo tamu yao. Napata kesi hukumu itasomwa Mtoto yupo safi ya ni vere wele Najirusha titi boze vode tele Niki anazicheza nleki mbele mbele Panda juna kushuka Kalama naishika mbombo zile zile Michezo ya gurue kake soma shule Jama mtoto mbadi jasho mwere mwere Umenshika My baby baby go down, go down Kiti ukishika Baby I wanna hold you, hold you Baby ushanshika My baby baby go down, go down Kiti ukishika Baby I wanna hold you, hold you Nike shanshika
Unanimana
Jale, okomi sanga zoba kwa koma chale Oh baby, pole pole Yani pose, doze, pole sere Namali nta ganda Bizi siku pina ganda Kutu kila mechi di finali Kalivoka bicha di kistaili My baby baby, go down, go down Get you kishika My baby I wanna hold you, hold you Baby shanshika My baby baby, go down, go down Get you kishika My baby I wanna hold you Nige shanshika
Basi kuna
Mama kuna tena Kutapika, na sina uoga Kabisa, na kaza kamba mbaka inatake Katika, nipe vyo, nipe vyote Nipe vyote mama kini kusa hapo tamkole